Country music.
Sinajua mimi ni kichekishori mfly, I just gotta say like,
excuse me dada, kuna kitu nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka, kuna kitu kwako mimi nataka. Excuse me dada, kuna kitu mimi nataka. Nilikuwa nataka, kuna kitu kwako mimi nataka. Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala, minaishi Nairobi. Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala, minaishi Nairobi.
Specific wasi dialess na go for kitu specific, so kuwa sure kani wewe ume meet specifics. Usiwasikize wakibonga Johnny ma critics, chochote utakacho yeah I'm gonna give it. Mwili wako my religion yeah I'm all with it. Na ku desire my dear na sina haya kuku show to mini king na wendo queen with it. Moves kazari no hamisa, V money on you nika you Vanessa MD. Kambina mi chukila napokuona baby, mtima ufreeze.
Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala, minaishi Nairobi. Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala, minaishi Nairobi.
Wow, see my love lie in the eyes of the beholder. Na last to lie in the eyes of the beer holder. What if to mix both, to link when not sober. My big dog or young but I don't do older. To chase the love games, atakasi see my toddler. Karibu to my city where the bold act bolder. To party toka CBD, tujipate ronga. Tell me, have you ever been to Ronga? I guess not, come through ni kushow my chill spot. You too hot, me na jua the perfect chill spot. To cool off, take the edge off. You fly like a plane, na usha take.
Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala,
minaishi Nairobi.
Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala,
minaishi Nairobi.
Nakutaka sana na kuna kutaka sana msichana. Nakutaka sana na kuna kutaka sana msichana. Msichana toka Dar, msichana toka Kampala. Msichana toka Dar es Salaam, msichana toka Kampala.
Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Dar. Nakutaka kona toka Kampala, nakutaka kona toka Kampala. Nakutaka kona toka Dar, nakutaka kona toka Kampala. Excuse me dada, kuna kitu nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka, kuna kitu kwako mimi nataka. Excuse me dada, kuna kitu mimi nataka. Nilikuwa nataka, kuna kitu kwako mimi nataka.